Ebyo nga tubitadde ku bbali Parliament ya kuddamu okutuula enkya y'olwaleero okusobozesa baminisita abatali babaka ba Parliament okukuba ekirayiro kya Parliament ekinaabasobozesa okutandika okukola emirimu. Kinajjukirwa nti Speaker wa Parliament Jacob Obosi wiiki ewedde yategeeza ng'entuula za Parliament we zaali ez'okuddamu okutuula nga 11 June nga lwe lunaku olw'enkya nga basoma embalirira y'eggwanga. Wabula okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa kalani wa Parliament Adolf Mwesige, kyalaze nti Speaker wa Parliament yamulagidde aba Parliament nti yaakutuula leero ku ssaawa 4 ez'okumakya. Okusinziira ku lukalala lw'ebyebigenda okukubaganyizibwako ebirowoozo, lulaze nti baminisita abatali babaka ba Parliament bagenda kukuba ekirayiro eky'omubaka wa Parliament. Kinajjukirwa nti ku lw'okuna ku lunaku lwa Mmande baminisita baakuba ebirayiro ebibasobozesa okutandika okukola emirimu, wabula waliwo baminisita abaalondeddwa ng'ate si babaka ba Parliament. Bano okusinziira ku mateeka agateekeddwawo bateekeddwa okukuba ekirayiro kya Parliament nga kino kigenda kubasobozesa okukkirizibwa okutandika okutuula mu Parliament okukola emirimu gya Government. Pulezidenti era asuubira okufuna okusaba okuva mu ministry y'ensimbi mwe baagalira okwewola obuwumbi obusoba mu 734 okuva mu UK Export Finance ne City Bank for Development okuwagira pulojekiti ezikozesa amaanyi g'enjuba.